ni Radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika ivugira hano Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Mwatwumvira ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19.22 mu Rwanda. Mwajyaga mutwumvira kuri FM 104.3. Ariko mutwihanganire ku kibazo cya technique twagize kuva tariki ya 23 z'ukwezi kwa 9 gituma tutumvikanira ku mirongo ya FM nk'uko bisanzwe. Inzego zibishinzwe zirakora ubudahwema kugira ngo dusubire kumvikana ku mirongo ya FM. Hagataho abashobora kutwumva kuri za mudasobwa cyangwa kuri za telefone ngendanwa, mukomeze mudufashe gukwirakwiza amakuru n'ibiganiro byacu. Tubibutse ko mwatwumvira ku rubuga rwa internet wa3radio yacu voa.com. Turabashimiye kutwihanganira. Ikiganiro ni muri Isanga.
Muri Isanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Ntuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Imibare itangwa n'ibiro mpuzamahanga by'umurimo hamwe n'ikigega mpuzamahanga cy'ishami ry'imari yerekana ko umubare w'abantu badafite akazi hirya no hino ku isi ugenda wiyongera uko imyaka ihita. Ku mugabane wa Afurika, iki kibazo kirushaho gukaza umurego. Ni ikibazo gisangiwe n'abantu benshi, baba abatarize, abatararangije amashuri, kimwe n'abayarangije bafite impamyabumenyi mu byigwa binyuranye. Ibiramambo, Afurika itanga imirimo myinshi ku banyamahanga, baba abakora mu biro cyangwa ahandi nko mu kubaka ibikorwa remezo n'ibindi bitandukanye. Ibura ry'akazi ku bantu bize riterwa n'iki? Icyo kibazo cyakemuka gite? Mu kiganiro muri Isanga cy'uyu munsi twabatumiriye impuguke mu byerekeye kubyaza umusaruro ubumenyi bwa muntu. Bwana Lawrence Muganga n'umwarimu muri kaminuza ya Alberta mu gihugu cya Canada, akaba afite impamyabumenyi y'ikirenga PhD mu byerekeye kubyaza umusaruro ubumenyi bwa muntu. Aherutse kwandika igitabo ku kibazo gitera ubushomeri mu bantu bize n'uburyo cyakemuka. Icyo gitabo yakise You Can't Make a Fish Climb Trees, ugenekereje mu Kinyarwanda ni ukuvuga ngo ntiwakwigisha ifi kurira igiti. Ibiri muri iki gitabo nibyo turi bumubaze, ndetse nibyo abatwandikiye bari bushake kumubaza muri iki kiganiro. Ku murongo wa telefone twakire bwana Lawrence Muganga. Bwana Lawrence Muganga, ikaze mu kiganiro muri Isanga.
Murakoze cyane Geoffrey Mutagoma, kandi nanjye nzuhuze abantu bose batwumva badukurikirana kuri iki kiganiro. Murakoze cyane.
Reka rero mbanze ngushimire kwitabira ubutumire bwacu mu kiganiro muri Isanga, no kwemera kuvugana n'abantu bari buze kukubaza ibibazo. Ariko ndagira ngo duhere ku gitekerezo nyirizina kugira ngo ujye kwandika iki gitabo, byaje bitewe n'iki?
Urakoze cyane, icyo ni ikibazo cyiza ubajije, kandi nanjye ngere igihe nkibazaho impamvu yatumye rero nandika iki gitabo. No kubera yuko akenshi nakuriye muri iyi sisiteme y'ukuntu muri Afurika bigisha cyangwa uburezi buhabwa buri munyeshuri ukomoka muri ibi bihugu byo muri Afurika, nsanga mu by'ukuri ntaho bigihuriye ubwo burezi, ntaho bugihuriye n'isi uko iteye n'ibikenewe muri iyi si. murambabarira no kubabwira ngo muri make nababwira ngo iyi system y'uburezi yapfuye kera nzwe impamvu batabibona uko nguko kugira ngo turebe ukuntu twakemura ibintu nk'ibyo ngibyo
mbishatse kuvuga iki kuvuga ko yapfuye kera ubwo
ndashaka kuguha nk'urugero iyo urebye uyu munsi ushobora kwibaza urebe akazi imirimo ishyirwaho na leta n'urugero cyangwa nabikorera ku giti cyabo iyo usanze nko mu bihugu by'ibiyaga bigari n'urugero usanga ntaho umubare wayo uyishyize hamwe yose buri mwaka imirimo umuntu avuga ngo yashyizweho na leta cyangwa nabikorera ku giti cyabo ntaho ihuriye n'abanyeshuri barangiza kaminuza cyangwa n'izindi nzego z'amashuri zose zitandukanye usanga nta n'ubwo ari kimwe cya kabiri so ukibaza se niba ibyo bintu bizwi ko ariko bimeze kubera iki za kaminuza n'ibindi bigo bitandukanye bikomeza kwigisha abanyeshuri ariko bazi neza ko ntaho bazajya nta n'icyo bagiye no kumara igihugu ahubwo bagiye gushomera umwaka ku wundi n'uwundi utaha n'abandi barangize nabo baze babasange kuri rya soko ry'umurimo n'abandi b'uwundi mwaka babasange aho ngaho ubona muri make system tuvugaho cyangwa ubwo burezi bw'iki gihe ari ikintu gishaje gikwiriye nta n'ubwo navuga ngo kuvugururwa ariko ahubwo gushaka ubundi buryo bushya twakwigishamo aba banyeshuri kugira ngo bigirire akamaro bagirire n'akamaro igihugu cyabo
nuko rero uba utekereje kwandika igitabo kivuga kuri ibyo bintu
cyane so ubwo rero ndavuga ese tuzahora tuvuga ngo ibi bintu birapfuye tuzahereza umuntu agomba gushakisha uburyo nubwo wakritika ikintu runaka ariko nanone ugomba no gutanga ibisubizo so ni nayo mpamvu nanditse icyo gitabo mvuga ngo nta muntu n'umwe ushobora kwigisha ifi kurira igiti ni ukuvuga ngo icyo gitabo niko cyitwa you can't make fish climb trees ni ukuvuga ngo burya buri muntu jyewe nawe n'abatwumva bose aho baherereye hose twaremwe mu buryo butandukanye dushobora kugira ubumenyi kavukire butandukanye tukagira n'imbaraga zitandukanye ariko se umuntu akibaza kubera iki dufite amashuri atwigisha kimwe nk'aho turi b'abana b'impanga bahuje buri kintu cyose ni ukuvuga ngo dufite umwarimu umwe uhagarara imbere yacu nk'abanyeshuri tuvuge abanyeshuri ijana cyangwa no kurenza akatwigisha ibintu bimwe umwaka wa mbere tukabona n'undi mwarimu nawe akaza akatwigisha twese icyarimwe n'uwa kabiri n'uwa gatatu n'uwa kane tukarangiza amashuri hanyuma ku isoko ry'umurimo bakaba batwitezeho gutanga ibintu bitandukanye kandi twarigishije ibintu bimwe ugasanga rero hagombaga kugira umuntu uvuga ibi bintu kandi akareba n'ukuntu bihinduka reka nguhe nk'urugero bwana Geoffrey n'abadukurikiye tuvuge twese iba abantu ba dushobora kuba turwaye abantu bakarwara indwara kandi bakarwara indwara zitandukanye bakajya kwa muganga ariko ntaho nari nabona muganga hatanga umuti abantu batandukanye bose akabaha umuti umwe abikoze uwo muganga yarara atakaje n'uburenganzira bumwemerera cyangwa iyo mpamyabushobozi imwemerera kuba umuganga cyangwa se ikindi urundi rugero naguha mu bihugu bitandukanye hari abantu b'abatekamutwe akaza akakubwira ngo nushyiraho amafaranga ugashora amafaranga mu kintu runaka hari uzunguka ibintu runaka akagenda agakura amafaranga ku muntu umwe wa kabiri uwa gatatu uwa kane ariko iyo uwo muntu ibyo bintu yabwiye abantu bitabaye byo nyuma yaho bigatahuka yuko yabeshye abantu uwo muntu afatwa n'ubutabera agashirwa hagaragara mbese bakanamuhana igihano akwiriye. Ariko iyo urebye uyu munsi uburezi dufite usanga ababyeyi bashishikaye kujyana abanyeshuri babo muri kaminuza runaka, ugenda wiga ibi nurangiza ibintu runaka ugiye gukora aha hantu uzabona ibi n'ibi, ariko barangiza ugasanga ntaho bagiye. Se umuntu akibaza ubwo bwose ubutekamutwe ubesha abanyeshuri ngo nibarangiza kwiga ibintu runaka, ariko nibarangiza kubyiga baragaruka basanga ababyeyi babo mu rugo, bicarane mu rugo, nanone ababyeyi bakomeze babareberera, abandi abatabafite nabo bahungabane bahure n'ibibazo bitandukanye, usange ntacyo bimariye. Burya nsanga mubonye mu Cyongereza nicyo cya kintu bajya bavuga ngo it is a scam. So n'ubu nabwo ni nk'ubutekamutwe, ariko rero iki gitabo kizana rero ingamba zitandukanye. Muri make nibyo nakubwira ngo ubundi uburezi icyo ngerageza kuvuga muri iki gitabo, ndavuga ngo kubera yuko twaremwe mu buryo butandukanye, system y'uburezi igomba kubakirwa ku buri munyeshuri uko ateye, ubushobozi bwe, nibyo yifuza kugeraho nk'umuntu. Burya aho wakuriye cyangwa baba twumva bose aho bakuriye ababyeyi babo barabarebaga bakavuga ngo uyu mwana ariko uko mubona uko nguko ashobora kuzakora iki ngiki, kuko ahora ashishikariye ikintu runaka. Hanyuma uburezi bukagenda burera abo banyeshuri bukurikije ku muntu n'imbaraga ze n'ubushobozi bwe karemano, hanyuma bakagenda bamuzamura uko nguko. Nanone icya kabiri nakongeraho nuko system y'uburezi zarekeraho ubu ngubu usanga muri universite cyangwa n'ibindi bigo bitandukanye zishishikarizwe nuko umunyeshuri yarangiza ishuri cyangwa yabona amanota meza, ariko iryo shuri ntiryite ku bumenyi ngo rishishikazwe n'ubumenyi wa munyeshuri azakura muri iyo kaminuza cyangwa cya kigo yigamo, ahubwo tugomba guhindura tukavuga ngo icyangombwa si amanota umuntu akura mu ishuri, icyangombwa si igihe yarangirije ishuri, ariko icyangombwa ni iki agenda azi gukora afite yamenye akuye muri rya shuri. Ni ukuvuga ngo ikinzana no ku ngingo ya gatatu ikubiye muri iki gitabo, ishuri ryose umuntu yiga, isomo ryose rigomba kuba rya somo rimuha kuba afite ikintu azi gukora, ku buryo arangiza iryo somo akavuga ngo nubwo ndangije isomo runaka ariko hari ikintu nzi gukora ngiki, ubu ngiye gukora isomo rya kabiri nanone rimpe gukora ikintu runaka. Turumvikana aho ngaho?
Ya turumvikana rwose. Ubundi hari ibibazo byinshi nari mfite ku murongo kukubaza, ariko ndabona abantu batwandikiye ari benshi cyane. Unyemerere tugende dufataho bake bake, hanyuma turakomeza tugaruke kubikubiye muri icyo gitabo. Ku murongo wa telefone turi kumwe na Celeste ikaze mu kiganiro muri sanga. Celeste? Urahagana he Celeste?
Hello?
Oui Celeste, ndakumva, urahagana he?
Ndi Rwamagana.
Amakuru y'i Rwamagana Celeste?
Amakuru yari meza kubona kamaze kuva kano kanya, ariko ntawe murongo sinzi ikibazo gihari mwarimu
ndumva natwe tutakumva neza, ariko gerageza ubaze ikibazo cyawe turagerageza kucyumva.
Ikibazo gihari ni uko kuri iki gitabo yanditse yagerageza kuvuga impamvu ubushomeri bwagabanuka hano mu Rwanda turi njyewe ndetse ndambuza bijyanye n'imyuga, ndangiza amashuri atandatu mu bijyanye n'amahoteli n'ubukerarugendo, ariko ubwo nagusaba ku buryo bwo kugira ngo umuntu akorate mu bushomeri bucyoroshye cyane cyane hano mu Rwanda, bigaragara ngo umuntu yihangira umurimo, ariko guhanga umurimo n'imisoro nabyo bikaba bitoroshye. kindi numvise ubumenyi ushobora kubukora ku ishuri ariko buzajya ukamenya uburyo bwo
ntabwo tukumvise neza icyo kibazo cya kabiri se n'uwongera ugisubiremo twumve
ikibazo cya kabiri ngo ducyure amanota gusa ariko ngo ugasanga amenye ntabwo n'ubwo bumenyi tuba dufite ibintu byose umuntu ntabimenyera agenda abimenya ari uko ari gukora ariko cya kintu akirimo niko njyewe ngeka agenda abona amahugurwa none bwa bumenyi ubwicaranye bwo kubyo wicaye uko ntacyo ukora urumva icyo gihe nabwo urabyibagirwa nibyo biri hano mu Rwanda ujya kugira ngo ubone akazi biragoranye kugira ngo uhange umurimo biragoranye
kubera iki
kubera ko tutari kumwumva neza kuri radiyo alo
ego nari nkubajije ngo kubera iki bigoranye
yaba akagombye kureba uko ubushinwa nanditseho nanditse nk'ubushinwa ubushinwa leta zakagombye kureba buryo ki zige abashomeri nabo bashobora abafite ubumenyi bashobora kujya kubukoresha hanze bakagabanya abashomeri nuko nabitekerezaga
urakoze cyane Celestin nubwo umurongo wawe wa telefone utameze neza mukanye turakiranse ngiyumva na Teofile ariko reka Lawrence abanze agira icyo avuga ku kibazo cya Celestin.
Urakoze cyane Celestin cyambere uravuze uti narize mfite nize ndangiza amashuri y'imyuga hanyuma nandi atandatu ntabashije kumva neza ariko uravuga ngo ndangize nubwo mfite ubwo bumenyi nabuze akazi muri make mu by'ukuri ibyo uvuga nibyo kandi icyo kibazo ari mu Rwanda gusa usanga atari n'ibiyaga bigari gusa ahubwo na Afrika yose kandi nta nubwo bigiye kurangira ejo bundi kuko iyo urebye umuzazo uzabusumba ibindi bihugu cyangwa imigabane yose yindi ariko rero ngarutse ku kibazo cyawe nibyo bigaruka ku kintu ukomojeho muri make usanga imisoro mu bihugu dukomokamo irahanitse cyane ku buryo n'uwifuza amasosiyete aturuka hanze kugira ngo aze ahange imirimo usanga nta mu by'ukuri ntago yaza ngo aza make ntago bimeze nk'uko yajya mu Bushinwa cyangwa ahandi hantu imisoro ari mikeya kugira ngo bahange imirimo myinshi bakireho amasosiyete atandukanye kugira ngo abantu nkawe n'abandi bose bameze nkawe cyangwa n'abari burangize amashuri kugira ngo nabo babone akazi mu by'ukuri habaho ubukungu icyo twakwita fiscal policies cyangwa ibintu bijyanye politiki y'imisoro ariko ifite inyungu zo kuzamura imirimo mu gihugu kugira ngo abantu bashinga inganda zitandukanye cyangwa ibintu amahoteli n'iki bintu bitandukanye bishobora gutanga akazi ku bantu benshi ariko ibyo bitabaye ibyo mu by'ukuri bizahora nk'uko nguko naguha nk'urugero usanga ibindi bihugu bishishikaye batanga yego n'ibihugu byacu bitanga igihe runaka kugira ngo umuntu abe azane imisoro mike ariko iyo myaka irangira vuba imisoro yakabaye iri hasi kugira ngo bishishikarize ibindi bihugu baze bakorera aho ngaho batanga akazi usanga ku mugabane wa Afrika ariho hari isoko ry'umurimo rihendutse kurusha ahandi hantu hose ku isi ariko abashoramari ntibashaka kuzana aya mafaranga yabo kubera iki imisoro iri hejuru rero ikindi kintu wakomojeho mbese ibi bintu kubyiga nta umuntu kwiguta udakora utabikora nta bumenyi uzagira ni nacyo nanone muri iki gitabo nanditse usanga mvuga ngo ishuri iryo ari ryo ryose rigomba kugenwa mu buryo umunyeshuri aho kugira ngo yirirwe yicaye mu ishuri ahubwo ibyo yiga abyige akora icyo twita real world learning cyangwa kwiga ariko wigira muri yasi uzabamo cyangwa mu buryo twese tuzi kwiga kugomba kuba gusa nkaho umuntu ari muri stage akiga ibintu ariko abikora, niho ugenda uzamura ubumenyi bwawe ukeneye kandi n'abazaguha akazi baba bakeneye. Ndumva ariko nasubiza Bwana Celeste.
Urakoze cyane. Reka twakire na Nsengiyumva. Nsengiyumva, urahagana he Nsengiyumva?
Ndi Bujumbura mu Burundi.
Ikibazo cyawe, igitekerezo cyawe.
Nego, reka mbangire ku gitekerezo. Ndashimye cyane, ndanaramukije umuhinga mwatumiye.
Narakumva.
Ndagusuhuje nanjye, urakoze cyane.
Ego, nk'uko yabivuze, ngaho iwacu muri akarere ka Afurika hariho uko abantu dufata ibintu, kuko kuva twarakiriye ubumenyi bw'abanyamahanga dufataye cyane cyane abanyaburaya, uno munsi impano abana bacu bari bafise ntitukizikorera ko ngo turabe ati uyu mwana afise impano iyi, dufashe uno munsi bujyanye n'utugenegene guhingura utuntu n'utundi, usanga abantu batakibira babavuga ati genda wige kubera ko yaravye ko umwana wa runaka yize akaba umutegetsi, akaraba umwana wa runaka yarize biriya, umwana nturabe ati yarashoboye iki, ugatuvuga ati genda wige nka biriya umwana wa runaka yize, bizotuma nawe uba nkawe, ariko amahirwe ntabaramwe. Ati no munsi ugaruka gwinshi cyane uricaye ataco rufite rukora, kubera yuko nuwaraba ati kera nari nza aka kantu, nimba akunda guteka, nimba akunda ukina, nimba akunda utugenegene dutandukanye, ibyo byose abavyeyi bamubwiye ati ntaco bimaze genda wige. Rero mu nyuma duhereje ishure, kubera ko tumaze kuba benshi bice bigorana, ya mpano waramaze kuyihamba ntubu kinayitayeho kugira ngo usubire kugira icyo uyikoresheje, biragorana uca wicara ngo urindiye akazi. Akazi tuba twize muri amashuri ari ukwandika no gusoma ibyo bakwandikiye gusa, atacu bikoresha mu ntoki, naho uwo bisoma atacu uwo bibyaza cy'umusaruro ngo abantu bakugurire.
Nibyo Lawrence avuga mu gitabo cye.
Rero ego, reka nanzure kuvuga ati rero uno munsi ikintu mbona cyari gikwiye kubaho, hari hakwiye kubaho izindi programu ku rwego rw'ibihugu zo gusubira kurondera ibindi myuga bigisha urwaruka, kuko benshi muri ibihugu byacu amashuri yigisha imyuga ntayo kubera ikibazo cy'uburyo imitahe yo kuyashyiramo. Rero haboneka ubundi buryo bwotuma abantu bakoresha amaboko ndetse n'ubwenge bukaja ku gihe. Nicyo navuga ati nk'icyo saba, kandi ndabashimiye cyane kuba mwazanye kino kiganiro kuri uno munsi naho iwacu mu Burundi, ariko turabyumviriza kubera ibibazo bya BBC na Voix d'Amérique bafitaniye na Leta y'u Burundi. Mugabo turashima ko hari n'abashobora gukurikirana uko biri kose ku mbuga nkoranyambaga ndetse no ku muhora wa interineti.
Bwana Nsengiyumva, urakoze cyane kuri icyo gitekerezo. Ngira ngo ubaye nk'uwunganira Bwana Lawrence Muganga mu gitabo yanditse, kuko ibyo uvuze nibyo yanditseho muri icyo gitabo, sibyo Bwana Muganga?
Cyane rwose ndamushimiye, ameze nk'aho yagisomye.
Reka twakire noneho Théophile. Théophile?
Karami?
Ikaze mu kiganiro, muri isanga urahagana he?
Koze ndi muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, mu ntara ya Kivu, teritware ni Masisi. Gusa ikibazo numva koneksiyo ntabwo nabumvishe neza sinumvishe ibyo yavuze, ariko nari ngambiriye kugira ngo nsayigire kuri icyo gitabo akindumire ngisome, ariko none ndirengagije ko Afurika dufite ikibazo cyo kutabona imirimo kubize, kandi no ku kwiga ishuri rya tekinike rikoreshwa n'amaboko nabyo ni ikibazo cyane, kuko nani ibikoresho bidahari, naho biri bikaba ari ibikoresho birenze ukwemera. Ubwo no kutanga imirimo ikaba ari imirimo itangwa mu by'akazu akazu kuko nabonye akazi wabonye akazi gafata uwanyu gusa nagwisaga gure kontrole yo gutanga akazi ndihari muri Afurika yose cyane cyane Kongo yacu rero yo bikazamba
ikimenyane
kongiki
ushatse kuvuga ko hari ikibazo cyo kikimenyane mu gutanga akazi ku isoko ry'umurimo aho muri Kongo
yego ni kimenyane kandi no kwiga bikaba bigoye amashuri nayo nta hari yo kwiga se byibuze za tekiniki
ye Théophile urakoze cyane hongaho muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kutugezaho ibitekerezo byawe
yego murakoze kandi cyo bisaba kidutumire ndagira kuri nimero ya tujwa kuri WhatsApp
ye urakoze cyane ugira umunsi mwiza
yego murakoze kibazo cyabaye kirekereje yabaye
twizere ko bizakemuka mu minsi iri imbere. Bwana Lawrence Muganga, uramwumvise bimwe mu bibazo nibwira ko ubanze igitabo cyawe ntacyo kibivugaho nk'ibijyanye n'ikimenyane mu kazi cyangwa handi, ariko ati icyo gitabo turagishaka.
Arakoze cyane Théophile, mu byukuri ikibazo cyangwa ibinakomojeho ni ibintu bisangiwe n'ibihugu byinshi cyangwa n'abantu benshi. Ibintu by'ikimenyane ntabwo mu byukuri byabura ufite abantu miliyoni na miliyoni zikeneye akazi, ariko ugasanga akazi gahari ntabwo karenze n'ibihumbi 20. So iyo bimeze uko nguko uzasanga ibintu nk'ikimenyane ingeso nk'izo zitangira kuvuka, ariko byose bikomoka kuri bya bindi twavuze. Aho sisiteme yapfuye igomba kuvugururwa, tugomba kureba uburyo bushyashya ngira ngo niba ari Nsengiyumva wabivuze cyangwa yani wabivuze ngo tugomba gushaka ubundi buryo rwose twakwigishamo abantu bakarangiza n'amashuri badategereje yuko bagiye gushaka akazi, ariko kuko bize bazi gukora ibintu bize bazi bwa bwenge bwabo kavukire n'ubushobozi bwabo aribwo bakoresha bo bashobora kwihangira ibintu byabo binyuze muri ubwo buryo. Naho ubundi leta zo nazishishikariza kandi no muri ibyo mwicyo gitabo ndabivuga yuko zakagombye kureba ngo buri muntu wese uvute cyangwa agakura ntago ari ngombwa kwajya muri kaminuza kwiga ibintu runaka, ashobora no kujya no mu mashuri y'imyuga ngo abatsinzwe bonyine nibo bazajya mu mashuri y'imyuga. Reka bibe ngo umuntu ari amahitamo ye nzajya mu mashuri y'imyuga. Wabikomojeho utangira ikiganiro uti usanga abantu bakenewe bakora imiriro, bakora ibintu by'amazi, bakora iki ibintu bitandukanye, usanga bakenewe muri Afurika, bakenewe muri ibi bihugu byateye imbere tubamo n'iki, ariko badahagije barakenewe kuri munsi ariko ntabahari. So bivuze yuko rero leta zigomba kugena uburyo zakemura ibibazo nk'ibi. Rero njyanye kuri iki gitabo umuntu agisanga ku magurishirizo yose aba mu bihugu bitandukanye. Sinzi ndaza kureba neza niba muri Kongo dufite aho kigurishwa, ubwo nzakumenyesha wenda umfashe gusubiza uwo muntu aho yagikura.
Ye urakoze cyane, reka twakire na Gaspard. Murakitsaho?
Ndakomeye cyane.
Urahagana he Gaspard?
Ni mu Rwanda mu Bugesera.
Ye igitekerezo cyawe ikibazo?
Mbo igitekerezo nashaka gutanga kuri iyo nsanganyamatsiko muri kugaraho. Mbo ni ukuvuga ngo abantu nibura nkuko muri muvuze abantu nibura bagiye bigize by'imyuga, ugasanga umuntu afite kuba yarize, ugasanga nta kazi abone abashije kubona, ugasanga hari n'impano umuntu aba afite ugasanga yapfukiranwa bitewe kuvuga ati nibura warize amashuri, ugasanga kwiga biri ukwabyo, ubu noneho n'impano wiyumvamo muri wowe ni ikindi kintu cya kabiri. Urumva n'ibindi kureba umuntu ufite nk'iyo mpano kugera nibura bamusapotinga bakaba bamuzamura yenda nabo nibyo bigo byigisha imyuga bakajya babasha kubishishikariza abantu kubyinjiramo, cyangwa umuntu ugiye guhabwa akazi navuga ati kuko westara amashanyarazi nuko ari ba bantu batekereza amashuri
ingira ngo nibyo yaramaze kuvuga. Nibyo yaramaze kuvuga ko bikwiriye gukorwa nk'i ku buryo bw'ibanze rwose abantu bakabikora babishyizeho umutima atari ukuvuga ngo barabikora kuko bananiwe gukora ibindi.
Ariko ukantu ko ni keza nyine bagomba kujya bashyiramo imbaraga nuko bakajya babasha kwegera nk'abantu bagiye bafite ubumenyi navuga ko budahambaye kandi ahantu hari hose bujya n'ahantu batavamo kuvuga ngo warize nyine ariko hari n'ababa batarize.
Urakoze cyane Gaspar kuri ibyo bitekerezo.
Ye,
twakire na mana irakiza.
Ndabumva cyane.
Mana irakiza urahagana he?
Ndi mu gihugu cya Tanzania.
Ye, amakuru cyaho muri Tanzania.
Nameze turashima Gaspar.
Ye, ngaho rero igitekerezo cyangwa ikibazo.
Uwo mutumire ndamuramukije hanyuma n'icyumviro yatoye ni cyiza cyo kuraba ukuntu umuntu ashobora kwiyungunganya mu buzima kugira ngo abashe ukuntu yobasha kubaho. Ikibazo cya mbere nagomba kumubaza se icyo gitabo ubwo yoba cyoba yaragishyize ku rubuga ngurukana bumenyi nka akashobora kudusa nka website yacu kugira ngo umuntu aho ahereye hose ngo ashishikare kujya aragisoma abashe kugoma ibyamufasha mu buzima bwiwe.
Yaramaze kubivuga aho ngaho ko kiri ku maguriro atandukanye hirya no hino.
Cya kabiri ni kuvuga ko ego kenshi umuntu aragira ibyo ashobora gukora ariko bijyanye na n'umwunganiko w'igihugu ukuntu usanga uteguye ari ho usanga ibibazo bijya biraba bijyanye no ku kimenyane cyangwa ngo se uburambe ugasanga umuntu agiye gusaba n'akazi ugasanga ngo bagusaba ngo uburambe mbese ubwo burambe uba wabukuyeho ngubwo asa naho uraronka ushobora gukora. Rero mu bihugu nka cyane cyane muri envoie de développement ni ukuvuga usanga ibibazo nk'ibyo usanga bigoye binatuma na politiki ekonomike iba ihari ugasanga bose birukiye muri politiki gusa ya guverinema. Ariko ikintu nyamukuru gihari gihanze Afurika ni politiki ekonomike, mbega se iteguye gute kuko umuntu agiye kuraba igihugu kiragihugu kirafite ukuntu kitunganije kandi icyo kishobora gutunga abo gitunze bagituyemo. Ariko ikibazo cyama kihaba muri Afurika ni iki cya politiki de guverinema kihaba usanga igihugu cyama kiri mu njyane zijya no hino. Ndavuze nk'akarorero, ndakunda gutanga akarorero kenshi kuri Congo. Congo irafite ibintu byinshi bigituyemo kandi cyo byotunga abagituyemo, ariko bivanye n'ikibazo cya politiki ya guverinema n'icyo kihari. Nayo uwo mutumire nakomere ahubwo akobye asesangura n'ibindi byoshobora kujya birafasha amaleta. Nibaza ko byoza birakemuka buke buke tukabimira nk'abandi cyangwa bakagururana n'imbuga z'amatrendingi abantu bakajya barakoresha ibihinda bitandukanye byo gushaka uburyo bwo kubaho. Kuko ntituraduga ibijyanye n'ibyo kujya gusaba ubuzi vrema biracyari inyuma rwose biracyagoranye kandi akamwana wa mama ntikaragaho.
Urakoze,
nicyo kintu gihanze cyane cyane Afurika rwose. Murakoze namwe mu menyeshamakuru.
Urakoze Mani Rakiza, ugire umunsi mwiza.
Ego namwe mugire umunsi mwiza, murakoze.
Bwana muganga, ibitekerezo bya Gaspari n'ibya Mani Rakiza urabyumvise?
ndabyumvise bafite ibitekerezo byiza kandi ndemeranya nabo, ariko icyo nabunganiraho ni ukuvuga ngo ikintu kimwe nshaka n'ababyeyi aho bari hose bumva ururimi rw'Ikinyarwanda baduteze amatwi, ndashaka cyangwa n'abantu abakozi ba leta bafite inshingano z'uburezi mu maboko yabo cyangwa mu kazi kabo bakora, ndashaka yuko bamenya yuko iyi system y'uburezi dufite muri iki gihe yubakiwe ku ihame ryo kuvuga ngo buri munyeshuri agomba kuboroka icyo twita mu Cyongereza memorization,
gufata mu mutwe
gufata mu mutwe ibintu byose bamuhaye akuye ku ishuri naho yubakiwe. Iyo urebye buri muhanga wese n'ibizamini ukuntu biteguwe abanyeshuri bakora, ni ukuvuga ngo ugomba kuba kwerekana ibyo wafashe mu mutwe ukabigarura muri cya kizamini umwarimu wawe yakubajije. Ariko mu by'ukuri iyo urebye isi tugezemo, internet yahinduye ibi bintu byose. Ni ukuvuga ngo niba ntagikeneye kumenya gufata ikintu mu mutwe ariko ntajya ku murongo kuri izi za Google zande nkashaka buri kintu cyose nkeneye nkakibona ako kanya, ni ukuvuga ngo rero system igiye itakaza agaciro kubera iterambere tugezeho uyu munsi. N'ikindi nakongeraho kubamenyesha, ubu ngubu aho twerekeza muri ibi bihe turimo muri economy turimo ku rwego rw'isi cyangwa n'ibihugu byacu, hari aho tugeze kuko hari ibigo bikomeye ku isi, amasosiyete atandukanye tuzi neza yuko ubu nta n'ubwo agikeneye impamyabushobozi z'abanyeshuri bakuye muri kaminuza. Naguha urugero nka bigo nka za Amazon, za Google, za Apple, niba kireba cyane impamyabushobozi yawe kuko barabizi yuko buri muntu wese ashobora kubona iyo mpamyabushobozi, ariko bibanda ku kintu wowe niki wakoresha bwa bumenyi uzi gukora iki. Iyo udashoboye gusubiza icyo kibazo rero hakaba ugiye guhura n'ingorane. Ariko nanone hari akandi kantu nendaga gukomozaho nababwira nihuse, umuntu yavuze ku mpano aba banyeshuri cyangwa abana n'ababyeyi babona mu bana babo bavukana kandi bakabona yuko babashije gukora ibintu runaka. Izi mpano iyo zititaweho, twabonye ubushakashatsi ejo bundi ngira ngo bwari bwagaragajwe n'umukozi n'abantu ba NASA. NASA na ni sosiyete iri muri Amerika igenga bya bintu by'ibyogajuru n'ibiki bijya mu birere. Bashatse kureba ingaruka ki amashuri agira ku bantu b'abahanga, bafata abana bafite imyaka itanu babakoraho ubushakashatsi basanga ba bana impano zabo baracyazifite 98%. Barongera barabakurikirana bafite imyaka 10, ni urugero ubwo bamaze kugera mu ishuri bamazemo wenda imyaka bamazemo bagiye gusanga impano zabo zimaze kugabanuka zigeze kuri 30%. Hanyuma bagereje imyaka 15 barongera nanone babakoraho bwa bushakashatsi ba bandi batangiranye nabo basanga muri make basigaranye 2% z'impano zabo. Bigaragaza rero kwica za mpano tuvukana tugira nk'ababyeyi. Rero nkashishikariza ababyeyi uku bakora ibishoboka byose bagatangira gutekereza bakavuga bati burya nago nzareba ko umuturanyi wanjye kanaka ku mwana we yarangije ishuri yize droit uriya yize ibintu bitandukanye nanjye nibyo nshaka yige. Oya, ahubwo akurikirana impano y'umwana we amufashe kugira ngo wa mwana iyo yize yigiye muri ya mpano ye ubuzima buramworohera agakora n'ibintu bimworoheye. Nta nubwo akenshi uzasanga ari umuntu no gushaka akazi, ahubwo azaba yishyiriyeho ibyo agomba gukora kandi bimubeshaho mu buzima busanzwe. Umuntu wa nyuma rero ngira ngo ni Manirakiza.
yari yavuze ati ese tuza umuntu tujya ku isoko ry'umurimo bakatubwira ngo ugomba kuba ufite uburambe runaka, ubwo burambe tuzabukura he? Nanone nongere ngisubiremo nicyo navuze muri iki gitabo, ndavuga ngo iyi system tuvuga yigishirije ukuntu bigisha igomba guhinduka, tukavuga ngo ahubwo aho kumara amasaha umuntu yicaye amasaha atandatu mu ishuri, reka ajye yamara hanze akora ibintu runaka ibyo arimo kwiga, ariko abikora mu buryo bwa stage. Mu bindi bihugu biteye imbere turimo n'ibindi hirya no hino, hari amashuri noneho asigaye afata abanyeshuri akavuga ngo mu by'umweru twe tugomba kubikora ku buryo natwe ahubwo nubwo bamara inshuro zingahe hanze biga, mu buzima busanzwe bakemura ibibazo by'ahantu batuye, nuko rero bazabasha kwihangira akazi cyangwa no guteza imbere igihugu cyabo. Bitabaye ibyo ngibyo rero dufite ikibazo. Urakoze cyane
Bwana Muganga. Ikiganiro ni muri Sanga hano ku Ijwi rya Amerika, reka twakire na Sylvestre Ikaze mu kiganiro muri Sanga.
Ndakumva cyane, nagomba ngaziwe mutumire kuisha kiganiro kiraryoshe cyane, ariko gwaruka bakwiye kugwigisha na kahise kuko abo bana nibaza kahise bakwiye kubumvisha kahise, hanyuma bakamenya ibyo biga bakurikijemo na kahise, kuko kahise harahisemo ibintu byinshi by'ingorane ari byo kesi iyo bize amashuri bakunda kubagarukanamo mu ngorane z'ibiciriro bakabijyamo batanabizi. Akahise rero niko bakwiye kwigisha ugwaruka cyane, kuko babahendera mu kahise kandi batabizi, ha mugasanga baguye mu rutubi baruguyemo kandi atabyo bazi ibyo byanjye. Rero ikindi kandi nanjye ndamwongereye ku miso.
Urakoze cyane Sylvestre. Wari urahamagara uri hehe? Okay, urakoze cyane Sylvestre kuri icyo gitekerezo. Bwana Muganga Sylvestre ati urubyiruko ari rwo rwaruka mu Kirundi ati barubeshya bashingiye ku mateka, urubyiruko rukwiriye kwiga amateka kuri ibyo byose bongereho n'amateka.
Ibyo byo abundi baravuga ngo utazi yava ntamenye yajya, ni byiza kumenya amateka aho uturuka, ariko nanone tugasanga nanone usanga mbigarukaho muri iki gitabo, usanga imyigishirize y'iki gihe kandi urebe hari umuntu hari n'umwe niba uko wabivuzeho ngo usanga abazungu baratuzaniye uburyo bwo kwiga bukuraho imyigishirize abantu twebwe twari tumenyereye, twigishwaga abakurambere bacu ukuntu bari barateguye ukuntu abantu biga ubigagamo, batuzanira ibyo batuzaniye, ariko nabyo bo bakaba bamaze kugenda babihindura babijugunya babishyira ku ruhande, twebwe tukaba tukibyijanditsemo ari bifitemo ikibazo runaka. Rero ni ukuvuga ngo isi dutuyemo uyu munsi irimo mu Kirundi ngo bavuga kubandanya irimo irakomeza irajya imbere, sibyo? Ariko ugasanga n'ibijya imbere n'ibibazo bivuka n'iterambere turimo, ariko ugasanga amashuri arimo arakoresha amasolusiyo cyangwa ibisubizo kugira ngo bakemure ibibazo by'iterambere birimo kuboneka mu iterambere, bakoresha ibintu byahise byashaje. Tugasanga rero amashuri agomba guhinduka, nubwo tugomba kumenya aya mateka, ariko nanone ntatubere imbogamizi yo kumenya ejo hazaza, kubera yuko ugomba gushaka ibisubizo bishasha bikemura ibibazo bibonetse bishasha. Ntabwo bivuze ko icyo gisubizo ugiye kukibona ku kanya, ushobora kugerageza bikananirana, ejo ukagerageza bikananirana, ariko nanone uko ukomeza ugerageza ushaka uburyo bushyashya bwakemura cya kibazo cyavutse gishyashya, ariko nukoresha bya bindi byakoreshejwe kera kugira ngo bikemure ikibazo cyavutse, sinzi yuko iyo ngiyo ariyo sisitemu yatuma dutera imbere niyo myigishirize nayo turavuga yuko igomba kugabanuka ahubwo turebe kuburyo abantu bashaka imikorere mishasha yatuma ibintu ikemura ibibazo bishasha uko bigenda bivuga.
Urakoze cyane. Twakire na Ntezimana.
Muraho neza.
Muraho cyane Ntezima.
Yego natwe turashimye Imana. Mbanze kubashimira ku kiganiro cyiza muri kutuganirira. Ariko nanone inaha mu Rwanda ntabwo tubumva neza, bumva n'abakurikira twabakurikiye kuri Facebook wenda ikiganiro ku majwi kikaducika.
Harakabazo twagize ka technique muri iyi minsi nk'uko nabivuze nkitangira, ariko ababishinzwe barimo barakora ubudahwema kugira ngo bagakemure mu gihe kitarambiranye tuzaba twagarutse.
Yego murakoze cyane.
Ikibazo cyangwa igitekerezo?
Ikibazo n'igitekerezo, ariko nanone ndamanza nsohoza umutumirwa. Icyo nashaka kuvuga mwaze mubwira ku kibazo cy'ubushomeri bwugarije urubyiruko muri iyi si. Ndiyo cyane cyane nkunda kwibanda mu cyaro, kuko mu cyaro ni nk'iwacu, njye mvuka mu karere ka Ngororero, ariko nyine mba ndi i Kigali bitewe n'impamvu z'ubuzima. Iyo urenze abana bo mu cyaro, urubyiruko rwo mu cyaro iyo rurangije kwiga, benshi barangije kwiga siviye mu segonderi, usanga benshi bicara, abenshi baricara kubera yuko bya bindi bize ntaho babona babikorera. Ugasanga rero umwana arangije kwiga ahubwo yigiriye mu kandi kazi kadahuye na bya bindi yize. Ese byaba biterwa n'iki kibazo cyaba gihari? Ese yaba ari akazi gake, ari imirimo mike, wenda mu byo yige ari ya mirimo idahari, cyangwa n'ubwinshi bw'abantu bize ya mirimo w'abanyeshuri nyine? Ese ni iki kibazo gute umuntu yiga wenda kontabilite akamara imyaka 5 atarabona akazi, akamara imyaka 10 atarabona akazi, aho ugasanga yashotse mu buhinzi? Abenshi mu cyaro iwacu iyo barangije kwiga nta kindi ni mu buhinzi. Wa mwuga rero usanga ntawo y'amashuri bize, usanga wenda n'ubuhinzi bufite akamaro, ariko usanga wa munyeshuri nta kintu wavuga ngo yarize koko, ahubwo usanga wa wundi wahinga yasize ari guhinga yateye imbere kurushaho. Ese biterwa n'iki? Ikindi kibazo akenshi mu rubyiruko bakunda kuvuga ati turwanye ubushomeri, ariko tubona kurwanya ubushomeri muri iki gihe ntaho bishoboka. Niba navuga ko wenda bamwe ari ukwigiriza nk'imitungo, ubundi baravuga ngo umukire azakira n'umukene azakomeza akene. Yaba ari impamvu yo kwigirizaho imitungo kuri bamwe na bamwe, cyangwa se uwakize yakize n'uwakinye azakomeza akene? Nicyo ibibazo bibiri nayombaje muganga. Ariko noneho reka ntange n'igitekerezo mbasaba no kunsubiriza kuri telefone, kubera ko ntari kubumva. Njyewe mbona icyari gikwiye muri rusange ari uko wenda bishoboka abantu basaranganye imirimo, buri wese akagira icyo akora, tukunganirana muri rusange. Noneho rero tukareba, ntabwo twatera imbere buri wese yigendaho, buri wese yikorera ku giti cye, ahubwo dusangire bya bikeya dufite, hanyuma rero n'isi zarushaho gutera imbere. Murakoze cyane.
Urakoze cyane Ntezimana. Maze gusaba Fatungo akugumishe ku murongo kugira ngo muganga abanza gusubize mu kanya igisubizo cyawe. Urakibona bwana muganga?
Urakoze cyane Geoffrey. Ntezimana ubajije ibibazo byiza cyane kandi ndagushimiye. Uravuga uti ese abantu ko nk'aho utuye mu cyaro abantu bariga barangije kwiga bakaguma aho ngaho nta kazi bafite, bose ugasanga basubiye mu buhinzi, ariko na babandi basize nyuma ugasanga ahubwo basize nyuma bo bahinga, ugasanga bo bameze neza kurusha babandi bagiye mu ishuri. Ibi rero nibyo tuvuga muri iki gitabo. Ndashaka kumuha urugero Ntezimana, mu by'ukuri tutirengagije, ndi umuprofeseri ariko njya mbaza abaprofeseri bagenzi banjye nkababwira, ariko se mu manama tuba twagiyemo amakonferensi atandukanye, nkababaza se ndashaka mumbwiza ukuri, ni ukubera iki mu baprofeseri mwese nk'uko mwiyizi twese twarize amashuri ngaya ariko ko nta muherwe ufite amafaranga runaka tuzi n'urugero niba tuvuze ngo wenda kuvuga ngo umuntu ameze neza dufate wenda dukoresheje igipimo cy'amafaranga kuko nta muprofeseri tuzi ufite ayo mafaranga bavugaho ku isi ni ukuvuga ngo twebwe nta byo twize ntabwo bidufasha kuba ababiliyoneri cyangwa miliyoniya azi cyangwa iki ugasanga igisubizo ni uko umuntu agenda amara ya myaka mu ishuri akarangiza nivuga ari ukukamara n'iyindi urimo gushaka akazi ariko wa wundi wasigaye kuri wa mwuga akawukora buri munsi bikamunanira kongera akabifata agakemura ikibazo aho cyabaye akazamuka usanga aribo bameze neza aribo ubukungu bw'igihugu buri mu maboko yabo uyu munsi ni ukuvuga rero ngarutse ku cyo wari uvuze niba umubyeyi wawe akohereje ukajya gukora kontabilite n'undi muturanyi azavuga n'umwana wanjye ndashaka mbere nk'uwakanaka nawe amwohereza agenda akore kontabilite runaka n'uwundi nuko ariko bigaruke kuri hahandi twahereye dutangira iki kiganiro tubaza ese iyo urebye akazi umurimo ushyirwaho na leta cyangwa n'abikorera ku giti cyabo ukareba n'abantu bakeneye akazi biranga uzasanga rero niba leta n'abikorera ku giti cyabo hari akazi baremye bashyizeho hari nk'ibihumbi icumi ariko abashaka akazi ari ibihumbi ijana ni ukuvuga abandi bose bazagaruka bicare mu rugo n'ababyeyi babo cyangwa aho bakomoka hose rero igisubizo kuri ibyo ngibyo ni ukuvuga ngo iyo urebye abantu niba ari mu cyaro kandi yari azi ku sisitemu y'uburezi kuki itareba wa muntu wari uzi no guhinga ikamwigisha guhinga mu buryo buri porofesiyoneri akaba porofeshono muri bwa buhinzi bwe ni ukuvuga ngo nakomeza bya bindi byo yiga y'amashuri angahe abanza atandatu nayo yarigaga bwa buhinzi akabuzoberamo ni ukuvuga ngo uyu nguyu azahinga inyanya undi agire impamya amenye guhinga ibindi bintu n'undi amafuwe runaka ugasanga noneho nta n'akazi bagikeneye ahubwo batangiye guhinga bagifite umusaruro bagurisha mu gihugu ahubwo n'igihugu kikabafasha no kuwohereza hanze yacyo aho babona isoko iryo ari ryo ryose ugasanga ba bantu bameze neza barifashije n'igihugu nacyo kirabona imisoro niho tuvuga yuko uburezi nk'ubu ngubu bugomba guhinduka umuntu akigishwa ikintu agaragaza yuko ashobora gukora kandi icyo yiga cyose gishobora gukemura ikibazo cy'ahantu atuye kugira ngo ubwo nibwo burezi tuvuga ngo hari icyo bugiriye cyangwa bufitiye igihugu n'abarimo kwiga akamaro hanyuma ushoje uvuga ngo ese ibi ngibi bigiye kuba ikibazo cya abakomeje gukira bazakomeza bakire n'abakenye nanone bakomeze bakene mu by'ukuri byanshimisha nguhumurije nkubwire ngo ngiye nakubwira ngo wende ibingibi bizahinduka ariko iyi sisitemu dufite y'uburezi nidahinduka kuko uyu munsi ndashaka kukubwiza ukuri ko amashuri twiga uyu munsi cyangwa aho twohereza abana bacu ntabwo ari ya yandi yo kuvuga ngo azabakiza niba wohereza cyangwa umubyeyi wese yohereje umunyeshuri we umwana we ku ishuri ngo agende yigakire ndabasaba bongere batekereze iyo mitekerereze ntabwo igiye gufasha abo banyeshuri ntabwo azakira kubera yuko yagiye mu ishuri ahubwo nibihinduka wa muntu akiga gukora kugira ngo yige gukemura ikibazo runaka akakizoberamo icyo kintu yafashe kijyanye n'impano ye n'uko abizi kuko biramworohera ahubwo ibyo nibyo bizamukiza arakoze cyane Ntezimana
yewe urakoze cyane nawe bwana muganga urasaba guhindura imigenzereze myigishirize mu burezi ariko ni gahunda imaze imyaka amagana n'amagana kandi yashinze imizi yubatse abantu benshi kandi kabigikomeje gukoreshwa. Ukubona amahirwe ya ufite mu kumvikanisha ibitekerezo no kubihindura nko kubyifuza ubona ngani kibwana muganga?
Ubu ngubu nakubwira bwana Geoffrey, icyo ni kibazo cyiza uko kandi nkibazwa n'abantu benshi buri munsi. Ndashaka kukubwiza ukuri yuko aho tugeze uyu munsi hari abantu bajya bambaza ariko se kuvuga ngo ubu impamyabushobozi za kaminuza n'iki nta kamaro zigifite, ariko wenda kuyigira nta kibazo umuntu nibizamunanira ako kantu nikazitwaza gukora iki kugira ngo ashobore kubaho. Ibi ngibi rero mbigereranya n'uko umuntu kukubwira ngo reka ngure igare mbyibikeho, iyi modoka yanjye nipfa nzatwara igare. Urumva? So ugasanga n'ababyeyi rero nabo nuko nguko bafata ibintu nk'ibyo ngibyo. Ariko ndashaka kwereka isi turimo uyu munsi, niba hari ibigo amasosiyete ku rwego mpuzamahanga batagikenera impamyabushobozi za kaminuza, bakakubwira ngo jyewe ntago nkeneye impamyabushobozi wize muri kaminuza runaka, nkeneye ibyo uzi gukora. Niba ntacyo uzi gukora nzi imbere, ejo cyangwa ejo bundi amasosiyete menshi ku isi niko azaba ameze. Niba rero bizagenda uko nguko, ama universite cyangwa abashinzwe kugena uburezi nibadahindura ukuntu batanga uburezi, bazasanga igihugu cyose kibahanze amaso nta kazi bagifite, ntacyo bashobora gukora. Kandi kindi ikindi nanone nabwira abantu bagena uburezi cyangwa n'ababyeyi, iyo urebye umutekano muke uba mu bihugu bitandukanye, iyo ufite abantu bashomereye benshi bicaye aho ngaho nta kazi bafite, ntacyo bashobora kwifasha cyangwa gufasha ababyeyi babo babatanzeho amafaranga atagira uko angana, ariko bakaba bicaye aho ngaho, nibo akenshi iyo bitangiye kumera nabi nibo bazana umutekano muke mu bihugu nk'ibyo ngibyo. Kugira ngo rero ibintu nk'ibyo ngibyo bikemuke, leta zigomba gutangira kubyitaho. Ni nayo mpamvu jyewe numva yuko ibintu nta ngorane binteye kubivuga, kuko nzi neza yuko nabo barabibona, kuko bibabanye ikibazo gikomeye. Nk'ejo bundi naguha urugero mu Bushinwa. Ubushinwa bumaze gufata icyemezo yuko kaminuza zose za leta ziri mu Bushinwa kimwe cya kabiri cyose kigiye guhindurwa amashuri y'imyuga. Bamaze kubibona yuko mu by'ukuri ukuntu bigishaga nta kamaro bigifitiye abanyeshuri b'icyo gihugu. Nakongeraho n'ikindi gihugu nk'Ubwongereza gitangiye guhindura impamyabushobozi zitangwa na kaminuza zitandukanye, zizihindura impamyabushobozi zishingiye kuri stage. Ni ukuvuga ngo aho kugira ngo ujye muri kaminuza wige ya mateori n'iki, ahubwo jya muri stage ahantu runaka wige ariko uri mu gukora. Uyu munsi niyo politiki bafite mu Bwongereza batangiye, kandi urabibona yuko bamaze kubona umusaruro ufatika. Iyo urebye mu Budage niyo politiki bafite, iyo urebye Finland niyo politiki bafite, iyo urebye Singapore batangiye kubyitaho, Sweden nuko nguko, Australia na n'ibihugu byinshi. Nta nubwo nabivuga ngo mbirangize, mfite icyizere yuko n'ababyeyi babireba kandi bagomba kubyitaho.
Urakoze cyane bwana muganga Lawrence. Amasaha ntatubaniye, amasaha aragenda ducika. Deka nisegure kuri Wasafi na Eric yabari ku murongo wa telefone hamwe n'abandi benshi bari banditse basaba ko tubaha ijambo bakagira ibyo bakubaza, ariko kubera ko amasaha atugendanye, deka tugushimire ko witabira ikiganiro muri sango uyu munsi bwana muganga.
Murakoze cyane, kandi ubwo nabasigaye tuzavuganira ubutaha. Urakoze Geoffrey.
Urakoze, ugira umunsi mwiza. Nshimire n'abagenzi banjye bamfashije ku buhanga bw'ibyuma, namwe mwese mwateze amatwi, mukomeze kugira umugoroba mwiza.